waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Noocyada shaqooyinka Australia laga shaqeeyo waxaa ka mid ah kuwa dadku iskood u shaqeeystaan iyaga oo aan meel gaar ah ka shaqaaleysnayn. Dadkaasi inta badan ama gabi ahaanteedba ma helaan xuquuqda shaqaalaha kale ee joogtada ay helaan, sida lacagta howlgabka, fasax sanadla ah iyadoo lacag la siinayo, sugidda ammaanka iyo wixii la mid ah. Intaa waxaa u raaca iyadoo qaarkood la kulmaan tacadiyo ay u geystaan dadka ay u shaqeeyaan, sida khidmadooda oo laga khiyaameeyo ama lagu dirqiyo inay qabtaan shaqooyin culayskoodu ka badan yahay khidmadda ay qaataan. Haddaba qaar ka mid ah kambaniyada waaweyn Australia ka howlgala sida Uber iyo Deliveroo laguna eedeeyo inay ka mid yihiin kuwa aan dadka u shaqeeya siinin xuquuqda ay u qalmaan ama sharciba u leeyihiin, ayaa hadda waajahaya isbeddela arrintan ku saabsan oo ah sidii loo hagaajin lahaa ammaanka iyo khidmadaha ay darawaladooda u shaqeeya qaataan. Ninka la yiraahdo Asad Manzoor ayaa baaritaankii sanadka ee hubinta shaqooyinka la isku halayn karo ka dhex sheegay in Uber oo u shaqeynayay og yihiin inaanu xataa awoodi karin kharashka dhexdhexaadinta haddii uu ka caban lahaa. Azad wuxuu ka mid yahay dadka ay ganacsadayaashan caalamiga ah sida Uber ula baxeen delivery partner oo macnaheedu yahay mid shuraaka la ah oo alaabta u geegeeya, weligiina kuma fikirin inuu dacwad iska badaayo xataa uu ka cawdo.
We considered ourselves invisible before the COVID happened. Then everybody realized what service we were providing. And others as well, the citizens, the immigrants, the workers, the students.
Kwa aan muqanin inti aanu COVID dhin, kadibna qof kasta wuu isku kaaya, wuxuu isku halley adeega aan samayno. Kuwa kalena sida dadka wadanka u dhashay, kuwa soo galay, shaqaalaha iyo ardaydu waxay iska aqbaleen oo isla fahamsanaayeen in haddii aanu hadallo ama codkayaga kor u qaadno aanay idinna dhegaysanaynin. Emika oo aad idinku garnaqaysaanna, waxaan si naxariis le idin weydiinayaa inaad arrintan wuxuun ka qabataan, inaad xeerar dhigtaan oo aad samaysaan xaalada shaqo oo sidan ka wacan. Nin kale oo magiciisa leedo Zalazar oo isaguna ah wada Uber, bishii September iyadoo oo habeena roobnada ayuu shil galay, wuxuu yiri caymiskiisii daryeelka caafimaadkiisu muu wada bixin kharashkii uga baxay oo dhan, sidaa awgeed isaga ayaa jeebkiisa ka bixiyey. Waqtiga ayuu Mr. Zalazar ogaaday inaanu u badbaadsanayn sida shaqaalaha kale ee Australia ee hela xuquuqdooda. Wuxuu kaloo ogaaday inaanay Uber mas-uuliyadba iska saarin badbaadadiisa.
Even knowing all those things, they never even asked me how I was feeling, how was the accident. Which made me realize that
hata iyagu og wax kasta marna imay weydiin sidii aan noqday ama sidii shilku ahaa, taasoo aan ku rumaystay inaanay kampaniyadani dan ka lahayn shaqaalahooda oo ay uun danaynayaan in shaqaaluhu u soo qabtaan hawsha ay u dirsadaan. Waxaa la sheegay in Australia shaqaalaha ka shaqeeya gaadiidka noocan ah oo la yiraahdo rideshare saddex meelood oo meel shil galeen, qaarkoodna kuba dhinteen. Xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha gaadiidka waa Transport Workers Union ee Mr. Michael Kane ayaa isaguna ka hadlay baaritaanka qaranka ee arrintan ku saabsan, kuna adkeeyay inay tallaabo qaadaan.
This is life or death. If 5 workers in any other industry had been killed in the space of 11 weeks, this nation would have stopped.
Tani nolol iyo dhimasho u dhaxaysa. Haddii 5 shaqaale ah oo u shaqeeya meel kale 17 toddobaad gudahood ku dhiman lahaayeen, ummadda oo dhan bay joojin lahayd. Sida awgeed, tani waa inay ummaddan joojiso maanta. Markii baaritaankani bilaabmo, hakada oo si wacan u diyaar garooba waa waqtigii dawladda federaaliga ah wax qaban lahayd. Aamusnaanta dawladdu xadkii bay dhaaftay. Boqolkiiba 95 dadka Australia ah ayaa sanadkan oo keliya gudihiisa website-ka Uber booqday. Uberna waxay dakhliga wadayaasha ka qaadataa khidmad ah 25%. Maamulaha guud ee Uberka Australia iyo New Zealand, Dominic Taylor, ayaa isaga oo jooga goobta sanadka su'aalaha ku weydiinayeen difaacay kampanigiisa.
We led the industry in instituting an injury income protection insurance policy. Others in the industry don't have it. And so what that means, Senator, is
annaga horeynay markay timaado siyaasada caymiska shaqooyinka degdega iyo dakhliga ba. Kuwaas kuwa nala mid ah, taas ma laha. Taa macnaheedu waxa weeye, Senator, إن قف أشقينا يا أوبر أي بد بعد السياسة دني لكن ساعدة أما طبعا كدقيقة هدي أتشيل جري لهيد سياسة دعائم سخيجو كبد بعدين لهيد واحد شيل جري خريسة أذق أشقينا يا كوا كله أو طبعا هدنا أذن كبد بعدين لهين كم بنقول لي رهدو أولا أيها السجونا سيدا أوبر أو كله خدمة كقاطة وضياشي ساء todobaatan iyo shan kun oo wada oo u shaqeeya ayay midkiiba ka qaataan 115 lacagta kasoo gasha shaqada maamulaha Ola Antan ayaa sheegtay in kampanigoodu joojiyay bixinta caymiska bishii Juun ee sanadkii hore.
That was a financial decision that we made due to the impacts of COVID. Yes. At the very highest.
Taas waxay ahayd go'aan dhaqaale oo aanu gaarnay bitri saameynta COVID awgeed. Markii COVID maray meeshii ugu darnayd, waxa ganacsigeeyaga Australia ka dhinmay 60 ilaa 70%. Hadaba menu log oo iyaguna company kale oo kuwan la nooc ah ayaa qorsheynaya bal inay tijaabiyaan wadayaashooda shaqaala ahaan halka hadda ay waqoonsan yihiin shuraaka ahaan maamulaha guud ee Menu Locked Australia Morton Bellin ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin inaanay wadayaashu u dadaali doonin sida hadda ay u dadaalaan hadii ay u aqoonsadaan shaqaala ahaan.
That's an incentive for careers to wanting to do as many orders as possible and move as quickly through traffic as possible.
Taasigu yiri waa sida hadda wax yihiin dhiirigelin bay u tahay wadayaasha inay qaadaan oo geeyaan codsiyada ugu badan oo ay dhaqso u dhexmaraan saxmada baabuurta laakiin hadii aanu u guurno nooc kale oo khidmad bixina oo aanu saacad u bixino waxay ila tahay ilaa xad in wadayaashu ay isxadidi lahaayeen. Deliveroo ayaa beenisay inay programka kombiyuutarkoodu ku shaqeeyo u dhigeen hab ah inuu u eexdo wadayaasha xawliga dheeraadka ku wada baabuurta taasoo lagu eedeeyay inay dhiirigelinayaan habwadada khatarta ee gaadiidka.
Our algorithm also adds buffers because we also understand that there are going to be circumstances and things that come into play.
Programka kombiyuutarka aan ku shaqeyno wuxuu sameeyaa inuu kordhiyo waqtiga wadahu ku geyn karo alaabta waayo waanu ognahay in xaalada la soo gudboonaan karaan ama wax dhici karaan inta uu safarka ku sii jiro kuwaasoo aanu programka iyagu sii saadaalin karin sidaas aanu waqti ugu kordhinaa intii hore loo qiyaasay. Uber ayaa sheegtay in hadii lagu khasbo inay habkoodan bedelaan oo ay sameeyaan waqti cayiman oo wadayaashu ku shaqeeyaan isla markaana lagu khasbo inay bixiyaan mushahar saacadeedka aan sharci ahaan wax ka yar laga bixin karin Australia ay taasi jijibin doonto qaab dhismeedka ganacsigooda. Mushahar saacadeedka aan wax ka yar sharci ahaan lagaga bixin karin Australia waa $24 saacadii. Uber waxay kaloo sheegtay in celceliska dakhliga wadayaashoodu helaan saacadiiba ay tahay $22 laakiin waxa taas ka hor yimi senator soo arkay 3 warbixinooda madax banaan kuwaasoo tusayay in celceliska dakhliga saacadiiba ee wadayaasha Uber ahayd 3 sano ee tagay inta u dhaxaysa 8 ilaa $12. Guddiga baaritaanka ayaa qodobada loo soo jeediyay waxaa ka mid ah in la sameeyo dhigaal lacageed oo khasab ah kaas oo kambaniyada noocan u shaqeysta khasab lagaga dhigo inay ku biiriyaan lacag. Lacagtaasi ayaa loo isticmaali doonaa baa la yidhi in lagu hubiyo badbaadada shaqaalahooda iyo dakhligooda, xaq dhowgooda iyo weliba fasaxyo lacag loogu darayo. Baaritaankuna weli waa socdaa.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.